enough is enough, enough is enough. Hey, chimara, chimara.
Hey, chimara, chimara.
Njagala kaba kayimba kegwanga kubanka yimbira gwanga njagala utambuze n'enjiri gyentumye wabanga wali akaseera kolinze akokwenunula mbusibe n'okwetakuluza mbalabe bw'oyitako mugambe katuse saba abakyala n'abaami omukadde n'avubuse eddagala erikawala erisinga n'okuwonya oli kukuluma olituusa ddi katonda yamba yeyambye lubale mbeera obeera ku mbiro nnyingi yakana n'olemu okutereeza eggwanga
ekimala kimala
tukomye ebintu ebirabanga mu ngeri ennyimpi kufaanana abalalu bafuna kyala ne waneegalika ddala omulalu tumusinza ki tuyimbe tuyimbe
ekimala kimala
tuyimbe kagende tugambe nti enough is
enough
ebyomulamu byavunze n'ataalifudde najjafwa okuvunabulwa omukisa mu nsi yenno baana abasomedde mu bugubi obungi ne bajja babulwa emirimu gy'okukola ne basangwa ku nguudo abeetunda no be wasanga bayonka n'obalaba envi bamezesa bwavu balikululira kaliba ky'ogamba wategeerera bataata baffe n'ozimula naffe abaana baabwe n'olumba kati n'abazzukulu obakonkono bafuge ekiwamba abantu n'okubattira makubo basuubuza okubaavuwaliza mu magezi babireetaana ebibalebererwa bijja nakawa ebyetaaga ebijega otufuukira olusozi leero omulugu bwe otunula n'osoberwa omuntu omu n'asula mu ssente z'abangi woowe tuyimbe 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 kagende tugambe nti enough is enough bw'obeera gwe nange n'atulaba ne twatula nti twakooye obuteekyusa busanyalaza n'onafuwa o kyalisanye ne tukyusaamu abava sayidi emu okuddukanya eggwanga tulayibolizimu n'esukka okwegirisa ng'ekigota n'obutula enguzi omulimi okukulukusa amaziga yalikungula okubulwa ng'akatale kyokka byagula biri kawereege no bantu obattanga emisana n'ettumbi kyokka ab'omugaso mu ggwanga akutanda oveeyo nti ovuganya omukulu kibuuzo ekyo kuwemagere singa tusa kimu kyensudde ono kisoboka n'agenda mu mawanga amalala kyasobose ono atuubirwa butiitizi obwannakyemalira n'omululu ebitongole obuteetaaya byonna birinda ntoli za mukulu eyeekubira engoma ze n'asamira abekyengera walukagga ku bwa mmeeya sagona busiro east ebeeya tabu.